waxaan sheegaynaan musharaxa maabule gabaneeba marka musharaxa ahaa oo bal in door doono insha allah shaqeyn doono hollanka la door doono la shaqeyn doono ayaan haddii horta lanaha tagiyeke lan walba niisana oo basiraha usla doorado faday laakiin lanka hasaraha walaalay wal dhibaato leh meen arago hay usnabade oo dimuqraatiga intiisana siraha hollanka doorada iyo hoo usnay lanka la doorado baan diyaar ahayn usla shaqeyn oo dhibaato ay la tamajirta laakiin wali fadaanaha doorashadeena aan dheeda sahalale oo nabade oo dimuqraatiga inaan dheeda dalkan oo liingeliina wal oo fowde iyo ne wal qeyle ina liingeliin ujeedada inay ku yimaan shirida taasu marka hadhowaayana lan alalankii boose nabade inaan istoorada diyaarana barnaamaha wal doorada oo iyo siis walan doorada oo wal gorode barnaamaha inaan isguddiidi wal doorada fadeen usu suubi guddoomiyaha ayaa xaqan leh inaan isguddiida suubi ena walaal way laiska doorada faday oo qawaaniin iyo dhikan maalinta laisdoorada iyo sheegan saadan isdoorada oo habkan laisdoorada kulidoyo lugfa.